Arufu Records.
Gino Ham on the beat.
A busy thing this. Hey you.
You mean me, GA?
Not you, the other one.
I'm in love with a street boy.
Money letting chula dela eat. Wala mama perinda isi ngano fisa kuteka ni rivuri juakali mali alikula pesa pale pale nijila sana irimazi peresa munena mwenda kumi kumi na bigla mira sana irimazi luma daka chosa wadwa tembane zonjiki onjuvuti nistekino luyo inapana baby na mimi na kupenda sana ini raso poku imafareale mapa mikwara pesa sio shida ata manga mitambara miletase aso chara miyo sata mahijara.
Get what I eat. GA Swagger. Senior woman.